Sounds Profession.
Ifo kwa masingo ine pepi na kana. Nina jaila mumbafu na vivafana. Na chimenya koko tako chani mekela. No mata wativa masingo pepi na kana. Kukala singo ni mamfila monga na kwebana. Kozi ipiva masingo ni favana. No wanda palila puni ngakule na savana. Kaili nilimu la vundi ni gavana. No mata wativa masingo onga nkale wakanda. Haya masingo ni semu monga wapanda. Singo ima lengesa wasabuka. Olo kuzipeza mpushi monga poika. The bad test. Fire.
Ding the bad test the fire. Oh yeah. Come please through this.
Singa kwa nise kungala chape singo ini. Kulibe na wama kwa nisa usingo che.
Of Jungle.
Samsung Music.org.